Aborɔfo. Aborɔfo nsɛm deɛ, ɛsɛ deɛ nyame anim ɛyɛ den. Mefiri m'aseɛ, manyɛ adwuma biara sɛ bayerɛ. Fiti sɛ ɛno na me maame tɔ wo. Na nso mbɛtɔ ne bi. Ɛfrɛ maame pokuya. Mefiri dwo so wɔ ne. Meti fori kurom. Nti bayerɛ no, matɔne adeɛ awo mma nwɔtwe. Na mmerɛ nkwadaa no hyehyɛ no. Na abrabɔ no mu na ɛyɛ paa na mefiri sika kakra fine. Afei nkwadaa no nyinyiniiɛ no, sika no nyini firi me nsa. Bɛɛma me wade no fɛs yɛ menyini wɔ nom wɔanhwɛ nkwadaa no me a na mehwɛ ɛyɛ yi. Akyire me sɛ akɔfoɔ owura baako menyini wɔ mmienu wɔn deɛ korɔ hwɛ nkwadaa no wɔn deɛ ne nkwadaa mmienu no ɔhwɛ yɛn na mene gya yɛ na akyire me sɛ akɔware baako ɔno nso mware noa mewoeɛ bɛɛ bosome nson ɛna papa no wuiɛ ɔno nso obia anhwɛ akwadaa no ɛnso papa no ɔwɔ sika paa ɔwɔ kuma se fie wɔwɔ kae wɔwɔ nneɛma nso obi anhwɛ akwadaa no nti akwadaa no sa bɛka me ho nti maama brabɔ no ɛmu yɛ den meɛ sika mede yɛ adwuma nyinaa hye nti bɛmfie bɛɛ sɛ ɛdu ne yɛ deɛ mɛte fie nam nso sɛdeɛ mɛsi ate awurade asɛm no ɛburu mfie du ne ɛneɛ mpena koraa memfie bi da menni kuro so mete hɔ ma awurade nti mmerɛ ase tena no mu yɛdere maame no meti bɔ fruit na menyɛ sika nkɔkɔa so nti mekɔ firi sam na mabɛkye manyɛ sika kakra na mene nkwara deɛ atɔ biribi adi saa ne ɛwɔ mu saa de bɛpem nnɛ yi mpo a mewɔ mu yi ahokyere na ɛwɔ hɔ menyɛ sika nyɛ adwuma memu aberɛwa mu sɛdeɛ nka mentim nyɛ adwuma na menyɛ sika nyɛ adwuma nkwaraa no nam sɛ mɛnyɛ bɛɛma pa ne ani anhwɛ nkwaraa no nti no nkwaraa no nso asetena no anyɛ yie kyee nyame ne bi akyire yi ɛmoa firi ne nsam mu nti seesei mebrɛ paa ɛnɛ mekye bɔ frotu no wie anɔpa na masan so akɔ dwom kɔpem sɛ ɛbɛnya aduane kakra adi nti kɔa so no deɛ nnɛ deɛ sika ni hɔ a yɛ a mekɔ bi wu ne dwom no yɛde firi yɛn ne yɛatɔ wotɔ no wie a na wadu hune na wɔatua saa na yɛde titiiti dwom no mu kaa mepɛ sɛ nka kɔa so no mekoro fiti sɛ me ho ɔden nso sika sɛm nti meti fie nti metumi dwene saa na mentumi hu na mmom medwene a na mede asi awurade so ɔnyame nko a na ɛwɔ mo a wɔde bɛboa me fɛse nso a na mekɔkɔa soɔ no yɛɛyɛ ɔburani akuɛkɔ adu koraa medere kɔɔkɔa so ɛso medere kɔɔeɛ no ne sika no afua me koraa na ɛyɛ apem moto no sidi apem na metumi de tɔ bayerɛ kaa ma afei ne no sɛ womfui a wɔamerɛ o ɛne akyire a wontumi na ɔdu bayerɛ kaa ma kyɛɛ sɛ sɛ wopɛ pa a wofui a bɛɛ sɛ 2 million ansa na woatumi ade ɔdu bayerɛ kaa ma nti seesei asetena no ɛɛ den bayerɛ no nto so nane boɔ din wɔwira mu hɔ ankasa ɛne kaa sika wokora kwara ta ani wɔde wobɛkɔ afuo mu wɔno wɔdeɛ wɔgyeɛ trata a wobɛhan ɛwɔdeɛ wɔgyeɛ ansa na ato deɛ kaa bɛgyeɛ ansa na ɛtɛkiti kyɛkyɛ sɛ womfue sika paa no a ɛnya deɛ a wobɛtumi ayɛ saa adwuma no nti seesei deɛ ne deɛ meti fie nkwaraa no nso so no wɔnom nso yɛ asoɔden obiara ntimi a ɛnkɔ sukuu kora ani baako pɛ mmienu nam se yɛ papa wɛyɛ no wɔn na baako kɔ sukuu no wɔkɔ kora adiɛ fii wɔnom aka nyina wɔwɔ basa ame adi agu mi so bebree seesei mefa nsa afei nimanya mfie aduonu seesei mema ne me nana no abrɛyɛ aduonu yɛ ne nyinaa mea menni adwuma bia na mmom no ɛnyɛ adwuma no ɛna ma mdidie na yɛawurade adom ɛna ma mdidie nti seesei ɛte hɔ no asɛ mpaebɔa ne yɛbɔ sɛ meyɛbɔ sɛ awurade nyuma adom na menyɛ bii anaasɛ nkwaraa no mpo bɛnya kuna wadeɛ m nkwadaa no deɛ di ka baakoro nye nsɛneɛ no na ɔkɔ sukuu abanteɛ no nwaa no akyire deɛ ɔkɔfaa no wɔne no awodan ɛnaa na ɔfaa no nyene woyɛ no baako koraa wɔntuu ne dini meka biribia nso kyerɛ meba no ntie yɛ aseesei yi a wɔsɛ awo fofo ɛda me so yɛ a nkwadaa no koraa yɛnni adwumayɛ basa nansa na baako nso ɔbɛkyi bo furotu no bi ɛkyerɛ sɛ wɔkyekyɛkyɛ kakra na hwɛ saa nnipa yi ɛmu bɛɛ sɛ a do ya na ngo chidi many a da ba ko ena mo ho chirenti ene me nye da nketo aba bi nso me hard ma e bia igum ne pani pa nso esa nze ni nyina chiri me ma mi ro fi okuru ma nti no pani pa no no ama ne dan me ma me ma nso ye nan me nko ame ma no wenti me ma ye nyina dan ene da nso o chede ma ye nyina ma no nya de be ye yi ti na nka de papa mu pa ne se Can a papa mo pani say? Can Quarani yinny yen, Nanko se would be our waddy. So Quarani yinny yakoware, yakoin say. To say, Sadia, me bre pa. Me bre. She bay any day, any baby you go. Nayana, dear, me shock raddy, she say. And yet the mill raddy. When you paddy at the man. Nanka be string and cup was and cat. One man quarrel by pump to cry. Nanka when ye yen the crummer. So be only dear when your baby is see, let us say, the bed to cry. Said the bed to cranea. I had yes, a trend, the woods come on party to my dear. I hide it. Nasses canning for our dear, who break what? Not standing in the moon, so free scour gunner has what bear to my dear. A baby, Nasa Winnie Scadia, who bear breast, Tim Biana Hotel. Now, Anna. Is that what you
Na Emran, she my Tom, as you know. Eh, the same, say, Anna.
Say, dear, yet.
Sister,
dear, dear. As a son, etch, Emra, I make a question. Made 80,000. And maybe a night. Made you do, et a granny, 80. Nye ete na mi ntimi nka na borofu.
Ah. Ore ka meti ase.
Ah, pondu nan.
Pona duana.
Pona duana na ndu ko kwaso. Mi do du pona ne labri kompe mi no. Ene de bai. Ene ne ndu zofu ya tu miro wa. Ana wa miro ya, wu ntu mi nko. Se ne se bai na no chase e fufuru dia. Ene wonya be se. Sidi mpimu ahinsi akura, ubetumi akọ. Ever. I said, a neighbor, a cacca crab, says a woof for 2 million. Would you go 2 million green to me? It's in the first lady. Well, was Cacram and I would discover and Pimoha. A crown to me, Femco, a poor sorrow. Tidia was the answer, and idea, if you ask a quantity. And any phone bill.
And say, Canino. No, the scar crab in the uncle. And the scar can be brave.
Not a crow.
Didn't send his arm about a bassa.
And then, oh, which one would just any tiama? Any tiana bent in arm of a bassa, and a canino, so who could be anywhere? One no, and can cacon come a fool. One million fedibra fool. One we did no boa. Work of wawi, no yak of wawi, and then swintessa. And nature's one will feather catini, and our penny chamano. Want to say, be better me a charity one, President Pimor, and Sonny Adolfo. To obey me and your bed obey me, your best album could feel, your best air to tomorrow. One when it can, never call bear one mirror. Tis I stand all over Cassano. I was one to share it, one to send you one mirror for Freddy Campbell, and you 2 million. So can a free one, and I'm so noble boy, Barney Cranaman, one of the son, what tis I can answer. Sano no son, only tea and a man and your man across the sun. Anna and Namua first over to the city, Punduno, and over to the city. A bed first in Sukonkoma phone. Natchez 1 month in tea, you know. You know she Catacrano. Nay, you need so. And now to Sanoco when you are there, if you don't want more. Mattress. That the impact will be busy. So, yeah, could do one with them one. Then, yes, I'm get to one. Why would you crook a silk grawunya? It's just an any piano. Abba, then I'm an abasa.
Now, what's all shed by written as a loser?
Let me shut.
It's a time or any embryo. Then the panel, which has any panel doors, so pass it. Do worry as I wish you'd be nice.
And so, do worry now, one.
Nebo Frodo to say, what the 4,000 to ya? to show me 3,000.
Then
so only be 50 no. We be so swadi 30 ne me no 50 grams with me be di. What 20 we na kasiro. What it is so. In some no me here see no. Na me told say dem be mo nsia. And they say yes dem be mo dru no. E me e no. 25. Mhm.
Garadi.
Na Bofred eni bayire edi na amfaswa wo.
Se bayire de mi wo sika. Eni de nka ye madwuma.
Ai.
E Bofred de tire sa ahmatie. Aha. Ene ma amre koye. Ti mi mo me ye ma mi ada. Sheri pa bebre be wo mi ye bi gwa kwa nguma. E ye ma mi ara. Sika da wo de mi ni bi. Se de mi ni bi. Se mi ni obi a. Obe mem sika kase ama me dia ye adwuma kase ya. Study em kwara ni se do so nya de ya. Me nyi sika e dia to.
Na e dia adwuma e be ye adwuma kase
ya. Se ba ire kwa
so. Na as an sana emra wu ye en kola an sana wu. Shi ba ire kwa so fo. Wu shi a se kwa so. E dia adwuma na an
na me ye.
Ah an ka wu pese wu be ye.
Samina no sakwara adie ya mfa wan ku school no
ai
do ba ya se wudi wu papa chi
ai
ti na me papa zu ye kuku ti me di me papa chi ni ko kura ase bro nya so ani ya ba ye kuru
ai
ye di bro nya wi ani ye ko ti na me nya hwe no asa me kwa fu ku chabo de ba aha na ma no bi e di na me ti me papa e frem ya suma me ya na me ko
na so at that time what kind of work was she thinking about? Maybe she would like to do.
Sometimes
I have done. Dear, you have planned a while to know, say, yeah, I'm going to come. Sam, you know, I'm going to manage your
money out of the park. And just to
make a bomb for me and see. What country and
dinner? Man, come on, manage your money. It's work. No,
manage your money, just man. Me mum na no kura kire no me wari bi ye kire no kura na me sua kakra sua re pa me kakra na nya nya me hu se me ma me adwuma wa ye ne ba ire no no na nya de a me ni jia re pa me mu bi wu na we se me sa eto a me ma me adwuma no so
na wa so bi a sua adwuma
me ma de bi se ba ko no e na won de wo sue ti wasan sie sie mesh ebo ti no wono no papa atoto enye mani nyina ma na no kro papa na asabu bo pie so na mani bi em se menino wi no no hwe ye e na wono ne chiriba no papa no fa no no be se ti papa na je no sku ya me mi okre no wajere kwa college ya kwara ndi wo me mi fie ho kura ti mi fie fu angasan kwa ye ni ma kwara ari papa ti se wono college. Nenje nem di mi papa ti nti mi papa nche na na mani di e ene ku ni mi se wo kwa yi mu so di e wu ntu mi nya dwuma bi ya e bi ya na wo twi ni wa bi dwa mhm ne dwa so akwara e bi ya me ba kra bi ya ne ma me so asere ku mhm ne asere ku bi di ne dwa so kra ni me di na me ko fi mhm
na wo ntin se wo be dwa kokko ti se wo
Ne papa na ye na afue wi.
Aha.
Mia mi kwato ye de wa ye adwuma ni nyina adwuma no kura ye yie. Mhm. Jese me na me ye papa ne last.
Ah.
Mhm. Ti man kwato papa na adwuma. Emom de me hunu sese wo kwọ kwa ye mu a na me de na chi.
Mhm.
Na body an ma kwatwa ba. Enchi am so de an pa na ma kọ.
Oh
my. Yeah, yeah, Mr. No one papa na ye. When we started to work for so near no ye ma. Et say ye bushi. Mhm. Ti dia wade ma ye no ma ye ni wane me ma me no mi nsa. O ma ye ka kre bi we ye kru mu. En so wu da 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 da. Ya sa 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 no ne wo ye so so ye nye yi. Ti se bia wo ka se bia nya adwa ne nto si no. En to so nya dia enye nkwara bebrebe. Ye beti mi akwata na wo si ye. Emo ne mani bi die. Odrene nyame nyira mai. Na se ni se. Ese wo kware wo me papa no wo fa. E ko fa e fie ni pa. Se fie ni pa wo te ase. Ai. Wo de ye ba, wo de ne ba. Na me papa no sue de ne ba ko pe. E na me na me na na no wo hye ni se wo ware no. Ye ye me papa fe. Ti me papa ware. Aha. To ware mu ane na wo da be tin sia. Ti wonu sie ni baabi ya be ko. E papa ri en sesa ne ti e dia. Wonu ntre fio. Na ni biri bi ya. Ti anu wo wo ye ntente. Ya ni enye fie ni pa no. Wo anu ama ofu e kakra. Wo anu ama kakra. Che se mba to papa no odue mpompo afu. E no wo Kenya si. E no wo ye kuro mu. So afu. Ni nyira ko ko. Ti ani ye kuro mu no. E no ma ye kakra. Kakra kura meni ti wi e pa me na wu papa ni wu ye no a won se tete won so ye mu ade a wosi mi wu a e na wodi a ti mna papa ni wu ye na fu me na wu na ne kase ade e ko sankrofu no e ni ni fi a woti mu aburu sai ye won wa ni si ye no e ko sankrofu ya se se o won se ti ye ni ye firi won a e ba ye ma mi fi ye no e nti ni sa e ko ka won no bi nke ne di ya nke ebe jibi ah ene ya nke owu ye nyine ke ebe jibi so apa ebe o bi o
ebe so emrana wu chi ko kwansu wu chi ase ko kwansu e di njuma na e ko su e wo Kumasi ha e di njuma na wu hu se nipa
ni aye sa omu yen faso me ye se da ko aso no se ne sika no na che se hu ode
mhm
nti wo bo bi wo kro wo kuna wo gun papa wo kuna ma ni nyedwo wo se tene fie meto mo wede mhm ana me bo e mo mdi na mi fan se gana hana ka obi adene ni buse wo toni a wo ye gentry ma ba ntima and to my turn to a jazz and guy with him who is cut. Now, if you would turn by and so, Nankers with him, what on body and a year, what on an ammo and anchor ye. Nanny ain't in a detective. Nay, pa, ya. Cocaine, look around the baby bear by swing. I just say, Eddie, and Yajuma could help. Juma. There's no one in your crack of a year. I've been just a kind of severe. I'm not sure if you're a man. Unianum bi yesi e se ni ke ni bi awo ba ti bi ade na me de ba ma no o ma me no ne ma de ti ye ni enuanum ne che ye ye ni enuanum che ye kura nche yi just e na mse ma me no Wey, no story of my mamma, no cassana. A yamiano, Benino, ne money a cratchet fool. So sharp pan on a ring. Infinite. There was just a trance a chain. Then she chain, but do I a call, my friend.
Ewa
mi ya. Ema mi wa. Lopa saka ni na kwa ni sa. Mm. O ye me ni ni akwa ni sa. Sa ada ni wo fi ye du nkuru. Ono nkwa na ni de nkuru. Ye nsie ye nan. Ene pe ni ba ni de mi en na. Di wo di pe ni na chere de nan. Du oto so de nan. Mi nsu ni de mi. Ti ye ma Na femi so mi back to anama ka so papa wo no. Ye kuro mo ye no ama ye kuro mo hin. Ti akora na be ko awade ye de dia. Chese mi ja pade. Ti sane ti aye mane da na ba. Na mi mi anu so ati chese. Akora ni nyine no kura nsa no de mama.
So,
asisi o. A femi ni abe me mi de ti ko ku wo sene dia. Ye wo fu mu ye ku ku ni dia. Rusia se ele se ni se apatano sune dia won se ele se ni dia ma mi no dia no ye nyina o ye tie 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 kuro mo fie no ma mi ni si ye ye nyina ma mi tie se obi ada ba ko ba ko ba ko se se wo ye ba ko dia won tumi na dia kana ni dia e rusia se ya ye fe mo ye dia mo
Now,
Mammy Sicania, or Dico, 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 or
Dico, or Dico,
or Dico, or Dico, or Dico, or Dico, or Dico, or Dico, or Dico, or Dico, or Dico, edine tu ma fushu ni nsi sana kwa mba ti ya zara ma amini nisika biye ni
Na
edana
chi ase
ko kwanso ejena how ewo adwuma no. Oh, mi cha ase ko sa adwuma na ye ma bi. Sa mere wo bakura na benya mpe apem sen. Eye wo mo ka. Wa ko me sika no to suru. Kiti wa bi. Ti mi de mi cha ase na ye ma.
Na ejena wow.
A woe, what do you mean? Say, I need it. A woe, I mean, Sabrana. Sabre, what's ready? I will do. Now, Brenna Banan and Fasoka Cra, will you fit?
Aha,
Monsieur,
who called
so kind? No, young Cacra. Oh, name this. I
tell you, no, for them, too, baby. May I, Me ya ma bi se nkin si da me kwaje da akra waterfall plot waterfall na chire mi ma me koto owe nu na me ko wie fie nu me na mte mfanti nu tan me ko wie fie ne fie ne nye ma me na nka bi se me nko ho ne ma me ne ye ya ma me ko fie o ti na ka me ye ne se nka me bubu egu na nka me se ne sa me ne be ma ba ko ke ye hu me ye nu na nka ye si a ka me Yet, Shena Brisania to assume. Yes, Missia Sian, one yet, yes, the Academy, who dream to me. Nanka woman and cat, wuna, we would be. Nay, I may you are doing now, my Yamito and Samoa. Now, Banner to us. Nanka to us, sir, Nanka Simu, it is a good be in your bag. I do not yam a boom to no. Namra, yam a quiet, I'm dead as I see Rana, dear man, James Gunn, my gentleman. Me ba yanua me de mani gegis apre ya na ho chire e ba me so arbe pimni Tinanka, I do not think so. Can I sit here and what then? I would say, I want to know when I brought to Yefi. See, and you scan and kiss me here. Go on, sue you to sue.
So, can she remember the people who started selling yams at the same time that she did?
Tama, we shall see. We are kind of a now no more at all by women.
Oh, baby.
Who, which of them are prosperous now? What did they do that made them more prosperous?
Sandipan, if you are a savvy, most of them are quite a woman. So, my tobacco, I am here.
Maybe no. And the chair, you will be too quiet. No, I bring this car. Chair, you are better to quiet. No, I bear that party. And maybe I'm not sitting with your man. And I chair beer, the offer we are jenny cool. And I saw me and I saw mammy. And a man, I see any at 10 hours, son. Ye any more be any day. It be created if you will be to me, don't do kind, man. Eddie Bibble the home. Yanni a person, and the way you have to tear grass. What to cry? Nano, the other great German. When Jimmy couldn't cheer, I can cheer to tear grass.
Satan
was not a fast one again. Let me man of form. Sanity, let me be out form. I just say, Sam and one Castano. Nan, yes, a cup pie Sanity,
when my soul
be a Japan, one say, a free best day. Maybe a free man can cry. A free one, a neat sea, and as I dream be by, say, and what's will be having so busy fee? Nanka will be any other say if he. We name your day. Sanity. Now, mom, there many babbles sometimes I was in Kamiko. Can we see being a mention of the one fear? Then come you will be an uncommon. Just and go, mammy, dear. Sanka, water. Nay, dear, grass and come and come here, Miss Lady. And I shall ask a grass, I'm in the city of my 2000. Sir Samuel to your grand and coming to your grand, come for souls. So I must not be just a minimum in another. Hey, a barco, near mammy, dear, to give a. Then, dear, one, mammy, back ran. On origin, any deal. Two's was origin, dear. Said a queer going to bed, Miss Offen, got any beam, come on. Eh, a queer. Son, I knew what be because I felt got any barco, come on. No, I had to meet you. I was going to school. So, I was going to school.
Maria's school.
Well, I'm not going to go to school. I'm 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 going to go to
school.
I'm going to go to school. I'm going to go to school. I'm going to go to school. I'm going to go to school. I'm going to go to school. I'm going to go to school. I'm
Every Kanye and Bessie and Jessie Sina was a car, Sicadia. Sister, I'm a friend.
Say, and I go through city in Puma, do you know? 500.
Five.
crisis. What else has changed? Makes the town more prosperous than Koko.
Na se fasi yo kuro mnu fitin fitra edie. Wo asa wo ho kwazo wo kwa fue mo bai.
Ma kwa fu mo da.
Se na enwe se na ye koko. Ele ya fa ho re.
Se koko ni
ho. Mhm. Woni ya do ni nyina koko o bere no didi. Se aga na so wo ska ye duma. Ska wa ho. Kawa, na unisikia yadumadia, any on who better was I am your mother so. Is this a reason?